mushka ka taagan tolmo umbaan habeen walba taabaleeyahay jacayl baa i tabto i taaliyo jacayl baa igu tiixo wuy ka tusayaaye u tag booy dhahaayo ka tanaasuli waayo tabcu i dhigay weyniyo tako ala marayne ee dareenay tako horayaa yidhi iyo duglo tanige lagu foobshay maqasha loo tircinayo tabinkeeda ahaayo tagdheerkaama fogaade iga yeel taladaydo aynu taagno aroos oo tarigay tako horayaa yidhi ninkan dabcan xoolo taajir ahay iska ka taagan tolmo umbaan habeen walba taabaleeyahay
habeen walba taabaleeyahay
jacayl baa i tabto i taaliyo smooy baan hayaa tabaaladay
smooy baan hayaa tabaaladay
habla tooban ka tilmaasadayo jacaylkii tahaabtay ninkan dabcan xoolan taajir ahay aga dareenayta kooraya yidhi ninkan dabcan xoolo taajir ahay
bismillaahi
dareenayta kooraya yidhi walaalaytima dheerey jacayl baa igu tiixo jacayl baa igu tiixo wuy ka tusayaaye u tag buy dhahaayo ka tanaasuli waayo tabcuy dhigay weyniyo tako ala marayne ee dareenayta kooraya yidhi iyo duglo taanige lagu foobshay maqasha loo tircinayo tabinkeeda ahaayo tag dheer kama fogaade iga yeel taladaydo aynu taagno aroos oo tareegayta kooraya yidhi ninkan dabcan xoolo taajir ahay cajab dareenayta kooraya yidhi habla tooban ka tilmaasadayo jacaylkii tahaabtay muujagine Lay